va, vite, ra, rimwe, wa, waramutse, ya, yego, sa, simbizi, za, simbizi, je, ikidage, ji, igitekerezo, che, igitekerezo, chi, iki niki, pa, impano, nka, sinkora, nta, nta kibazo, tsa, umunsi, cha, umucuruzi, cha, cyane, ja, ijana, sha, ndashaka, sha, gishya, bwa, umukobwa, mga, ni ngombwa, twa, kudwinga, ngwa, karindwi, rwa, kinyarwanda, zwa, kubuzwa, twa, intswa, twa, umutwe, chwa, ichwende, chwa, inchwi, chwa, gukoreshwa, mga, mwaramutse, nwa, umunwa, nwa, kunwa, bya, nibyo, jya, kujya, njya, nanjye, rya, ryiza, tya, gutya, nya, imyaka.